Una sifa za kuvutia fana malaika mama, penzi letu linapawa bila mbawa, tupendane mimi nawe baby. Ukini miss I will be for you, acha ni risk kwa kumba you are you. Haya ni mapenzi baby, haya ni mapenzi baby. Wanani disa wajui tu, unachoni panaridhi kabu. Acha ni kupende baby, acha ni kupende dali. I love you, I love you, I love you, eh, eh. I love you, I love you, I love you. Ushani changanya sijielewi, sijielewi. Ushani changanya sijielewi, sijielewi. Ushani changanya sijielewi, sijielewi. Ushani changanya sijielewi, sijielewi. Ushani changanya sijielewi. Mapenzi vita, kalinda mikomando wako baby. Usije nificha, napenda niwe wako kweli. Tena nadhirisha, amani ya moyo, wewe ndo unanipa. Nipenda roho, nyama ndo ishakula. Mingine no, mingine no wanini, yeah. I love you, I love you, I love you, eh, eh. I love you, I love you, I love you. Ushani changanya sijielewi, sijielewi. Ushani changanya sijielewi, sijielewi. Ushani changanya sijielewi, sijielewi. Ushani changanya sijielewi, sijielewi. Ushani changanya sijielewi, sijielewi.